Zile stress maumivu potea, nishashindwa uvumilivu kuzoea. Eti labda utabadilika nkangojea, kumbe zidi vimba vichwa wanionea. Sasa niache kidogo, staki shida mizozo, kichwani wala haupogo, ushanipotea. Vinono sina makombo, tena klasi kimombo, usinivuruge ubongo, etakatembea. Kwako wala kukukea, kosa la jana leo unanifokea.